degmada xudur ee xarunta gobolka Bokool waliba ay kumeeda degmooyinka ku jiraan horumarada sportiska iyadoona halkidheelowa qayb ku mid ah sportiska maadaama ay ku sugan yihiin dhalinyarada meel walba iyo inteegina sidii hormari lahaayeen sportiska degmada iyo maalmo ka hor xiriirka bunaanka lugta koonfur galbeed Soomaaliya waliba uu soo balan qaaday aan sameeyay xiriirka bunaanka lugta degmada xudur inuu dhawaan magaalada ku furmo doona koob horumarinta ciyaartoyda koonfur galbeed gaar ahaan degmada xudur gudoomiyaha xiriirka bunaanka lugta degmada xudur mahad fiido maxamuud oo uu ku hadlaya arimaha sportiska degmada xudur iyo waliba uu sheegay in dhalinyarada gaar ahaan bahda sportiska degmada lunku baahanya in iyo ku shaqeeyaan horumarinta ciyaaro degmada taasina iyo kala tartama koranka degmooyin kale ee gobolada koonfur galbeed Soomaaliya
meel uu noo cusub ma ka koyna wali rajeyna meel raay meel iyo dadka wala sheenay inuu nool ku wadna holuna hortaba ka sii jarnayo meel raay laakiin intii uu wadna ku hor way codsadaan dhamaan dadka inta fadhiyo is ehelka sportiska ee dadka kale banaanka jaroob wali ku codsadaan wada shaqeyn way la faday qofka binoonaga dheela ciyaaraha hanta ee ayaa yarinayteen aad meel faday binoonu leeyin dheelinay hasbunagan wala aad anis qiyaanto yar wala aad dheelasa in aad ka hormarto la faday koow meel raay walaan aad dheelasa barmaalan inaad koofar galbeedan dheel amba meel raay ciyaartoydan kuma nagato meel raay qaramka ku sii madnagato lagna hooba aad walyaab leh ban dhagd lagna meel raay dunida way wada aragahay wada kaamar u lan kasta xirfadiis wal kasay la goob dara dareema seen soo hal marna lan safna geeka lan kan gacan san nagdi koofar galbeed wala saasan bumbuun yaa idatay ee wali buu ahay meel raay soo aalamid us waqti gusmeel ka biyaa iyo aalamid dad lan kaas ku muuqato iyo nidaam kaso
dhinne kale da gudoomiye maxad fiido maxmuud ya wali buu sii shaayay koob dhawaan la qabado doona degmada xudur kaas oo nagdo doona koo lagti jaabiyoba tayada iyo horumarka sportiska degmada xudur
kaliya wali meel raay seen shaayay faday anuma diwaaragtaha baasi dhatan wali weydiyay koob oo uu noqon koyn soonka dhatan koob kasey alaay tahay markii dambe maani balan qaaday ururka kubada cagta koonfur galbeed koob kasey la siin balaa u doono yoona nin balan qaaday walaay koob kasey dibaha iyo diyaar la ah waana saka shaayisin marka ma isla dirdaar maane walaalyaalo min fadlakum ay lis khiyaagnay an horti meel aan ka jaray shaqsigu aha amba banaanka ku aha amba ka jaray dadshiyo ma ka shaqay kor marka ay lis dhabar jibinay hees la shaqeeyay wali bu gudiyal badan ma heesaa may sheena doognay gudiga an shaahay iyo nidaamad badan soo bi doognay lankasta an hagar boo sportiska
xiriirka bunaanka lugta koonfur galbeed iyo sida uu si sheegi wali bal qorsheeyay in dhawaan la qabado doona koob kaas oo lan qabado doona degmooyinka koonfur galbeed Soomaaliya si isku tashi iyo indiranka ciyaartoyda koonfur galbeed Soomaaliya